Statement Music, Team War Music, Earthquake Magical, Annex Juice and Daddy. Lucky for you, we sing it. This song is for you, my baby. It's your dedication.
Ni ache minifanye kusudi, ikibidi nishike gani wanitangazi hata sana. Sio kama mimi na pretend, nampenda huyu dada kanipa mapenzi nimetata. Kwani mimi ninavyompenda, akia Mungu siwezi kumuacha. Mtoto sauti ya kinanda, mtaalamu wa mchezo kitandani, anajua hata kukaanga. Ndio maana mimi nampenda msichana mrembo wa Afrika, akipita vijana wanadata. Mimi nasema haki mimi simuachi. She's my sweetheart, ameshaniingia akilini. Then I love that, ana utamu wa nanasi. Sweetie, I like that, nimeshampiga ka penalty. Kumatie
pretty baby, kubali munuwe.
Kumatie
kumatie amutima.
Kumatie
okukulaga.
Kumatie
kumatie munuwe.
Ata kusema waseme, wala usijali. Nina sifa yangu na kupenda, kitu changu ni chako. Niambie sasa nipende, ata tupenda ni hey. Baby girl, I am not too manaiswa.
Tamani sana sheri bubu, najuye mu kugambire, ekini ya mutima, oli na kitu kimwi eki wampuye mafiga, na kitu kimwi eki wampuye ndwara, na kumatie mama,
matie mama,
inti wankole ya baby,
wankole ya sweet,
kubara tugende nawe.
So you better stay with me, baby girl.